E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero o te wā nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai a kenei te iwi mo te wā tuatahi kua whakatūria he rārangi Waiata Reo Māori e kite atu ai tātou he hanga Waiata Reo Māori toa ngahuru o te wā. Ana kua tīma tētahi o ngā iwi ki te whakanui i a puanga hei tohu o te mātahi o te tau me ngā hā kinikina e whai a kenei. Mo te wā tuatahi kua whakatūria he rārangi Waiata Reo Māori e kite atu ai tātou he hanga Waiata Reo Māori toa ngahuru o te wā. Hei tā te rōpū Recorded Music e tika ana kia takahi i tēnei ara whakamua hei pāinga mo te ao Waiata o Aotearoa whānui. Nā, ko te namatahi tuatahi o te rārangi Waiata Reo Māori nei, ko te Waiata Tua nā Stan Walker. Hei tāna he mana whakaaweawe nui ka pākia ia, ka oho ake rānei i roto i aia, mena ka Waiata ia ki te reo Māori. Hei tā pere wihongi tētahi kai Waiata Reo Māori, he hua nui pea ka puta i tēnei kaupapa nei, engari ko te pātai nui me pēhea te whakapiki ake i ngā Waiata Reo Māori, kia noho pūmau ai, kia noho motuhake ai ngā Waiata Reo Māori ki ngā rārangi Waiata Auraki o te wā. Nā, kua tīma tētahi iwi ki te whakanui i a puanga hei tohu a te mātahi o te tau Māori. Kia tahuri ake tātou, kia rereata Mākeha tētahi o ngai tātou e whakahaere wānanga ana e pāna ki te maramataka Māori me matariki tai atura hoki ki a puanga.
Nā, te rātai o ngai mea hakamahi ngāna hoki e wetahi. Tō ngā o rehu a ka huri ki te uru ka tukurā ngā wairua kia haere o te tau ko taha ake nei. A ngā tai maha tangara, ne, kia kapia e koe te tautawhito. Kia kau e tō ia e koe ngā mea kore take ki roto o te tau hou. Kapia ngā mea kore take i te tautawhito, nā waiho ki reira. Ka huri mai ki te aranga mai o puanga, nā ka inoe te kia puanga, kia hikina mai ngā hia hia, ngā tūmana ko.
Ka tahi anō te kura o rongo mai i Rotorua, ka whakamanatia e te tā huhu o te mātauranga, hei kura tuatahi ka whai i te maramataka Māori i roto i warātau mahi katoa. Ko etahi atu kura kaupapa Māori o te motu, kua hua roa nei e whai ane i te maramataka Māori, engari ko te kura o rongo mai te kura tuatahi ke whakamanatia e te tā huhu o te mātauranga. A nei rā te tūmuaki o te kura atu ki te rangi Curtis.
A me wai hape ake pea te wā... te kaimāwaru marama kīmuri ahau e noho atu ana. I te kura nei, i te wharekura o Ngāti Rongomai hangaia nei e māua ko taku rangatira arenata. Ana, i toko ake te whakaaro, kia te tiro whakate atua pia. Kia manawa toka pia ki roto i nā moe moia. Kia te tiro whakamua, te pai tata, te pai tawhiti rānei, heaha te te atu. O ngā whāinga e whakatakotoki mua i te whānau.
E kore rawa ngā iwi o Ngāti Whātua ki Kaipara me Ngāti Manuhiri e tūohu e koropiko rānei roto i tā rātou whawhai kia kaua tētahi o Rua Paranui e whakatūria ki tarohe o Hōteo. A neira a kahurangi e Neira Glavish o Ngāti Whātua ki Kaipara.
Ko tahi ono te Māori i runga i tēnā komiti, nāna i pōti kia kahorengia, toko whā ngā tāne Pākehā i hakaingia. Engari hora kauke rātou noho ana ki te taho o te dump, kohikohinga o ngā rāpihi o Tāmaki Makaurau nei. Pino mate rika rika atu ana ki tēnei āhuatanga. Mena ka mahia pēnei ki konei, ka mahia pēnāno ki wetahi wāhi atu anō.
Nō reire tīwe e whai ake nei ko ngā hā kinekina.
I mōhio koe, nui ake i te 200 mano tāngata Māori e whakarongo mai ana, whakapātu ki taua reanga i nā ia tonu nei. Ka taea e Māori Media Network te whakahaere tōtika tō pānuitanga hoko huri noa i te motu nei. Mo ētahi kōrero anō e pāna ki tēnei kaupapa, tuku i mera mai kia mātua Māori Media Network. info@maorimedia.co.nz Taua i mera anō info@maorimedia.co.nz
Nā wai te tau o Rhys Walsh i Porangi, katahi ka Porangi ke atu, te kaumāwaru noiho ngā tau o te māiti Māori nei, engari kua wawe te kōkiri hia ōna ki te kapa Queensland mo te State of Origin tuarua ki New South Wales. He wai hara i te mea kei te huro o te katoa i te karangatanga ōna ki te kapa Pūwhero, hei tā Nathan Brown, kai ako i ngā tamatoa, he ihu hū pē tonu a Walsh, kei te tupu tonu a Tinana a Hene Ngaro Hoki, no reira me tiaki, me whakaahuru tonu i aia, rā ke eke ia ki te karamatamata a tōna wā. Hoi anō rei tīwi, ko whakaingoa tia te kapa ōpango mō ngā whakamātoutou o tēnei tau, toko whānga kanohi hō o te kapa. Arā ko Finley Christie o te kapa kahurangi e Quinn Tupaia o te kapa rangatira, anā ko te pou tūwhera o te kapa whatu moana Ethan Blackera, me te pou tukituki o ngā kahupeka a Ethan de Groot. Nō rei rei tīwi, koe rangaha kinikina o te wā, kia ora tātou.
Nā nō rei rei te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea. Tau toko nā te manga.